amna nar yu mase ñew ci serigne touba khadalo wala maxtalo niko dano deg ñu ni yaak yonente bi len ngeen sallallahu taala alayhi wa sabi wa salama te mom amul won tak ndeer te weñ daawu ko laal serigne touba khadalo wala maxtalo ni len wax ngeen deg yonente bi sallallahu taala alayhi wa sabi wa salama ab tak ndeer la te ab tak ndeer weñ du ko dal te du am tak ndeer werna xeyna leer la la bëgg wax ndax amna yenen netali yumu leral tontuli lol xolal waxtan serigne touba wala a'lam.